SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Galabuna extended menti mail kastur ad joktan wa khamis bisha febraya tay labatan isagal sanad kalabada kun iyo labatan iyo afarta magacayguna waa xasan jaamac wararkana waxa ugu waayeen baaq lagu doonayo in shaqaalaha dawladda ay si fiican uga taxadaraan ammaanka gaar ahaan dhanka warbaahinta bulshada ee ay ku jiraan. Faransiiskuna waxa uu dastuurka ku qorayaa xuquuqda haweenku ay u leeyihiin inay uurka iska soo ridaan. Isbahaysiga mucaaradka ayaa ugu baaqaya saraakiisha dowladda inay taxadar dheeraada ka muujiyaan khataraha dhanka amniga qaran. Tan ayaa imanaysa kadib markii hay-adda sirdoonka gudaha ee ACO la yiraahdo ay shaaca ka qaaday in shaqaale dowladeed iyo qandaraaslayaal dowladda u shaqeeya ay beegsadeen hay-ado sirdoona oo ajnabiya, iyadoo lagu beegsaday dhanka online-ka. Afhayeenka mucaaradka u qaabilsan arrimaha gudaha James Patterson ayaa sheegay in ku dhowaad 14,000 oo Australiana ay barahooda bulshada ku qoreen heerka sirdoon ee lala wadaagi karo, loona baahan yahay, ayuu yiri, in habdhaqankaasi la joojiyo. Dabdabiyayaasha ayaa ku guuleystay inay maareeyaan oo xakameeyaan laba dab oo waaweyn oo ka gubanayay galbeedka gobolka Victoria. Mid ka mid a uu ka gubanayay galbeedka magaalada Ballarat, halka kan kale uu ka gubanayay meesha la yiraahdo Darrell oo u dhow magaalada Geelong. Laakiin weli waxaa halkaasi ka jira ilaalada ama isha lagu hayo dababkaasi. Dalka Gaanana waxaa la ansixiyay hindise sharciyeed cusub oo xabsi dheer ku xukumaya dadka lagu helo falal la xiriira waxaa loo yaqaano LGBTQI+, oo ah dadka isku jinsiga ee isu hawooda ama isguursada. Labada qof ee isku jinsiga ee isu galmooda ayaa haddaba dalkaasi waxa ay ku mutaysan karaan 3 sano oo xabsiya. Laakiin hindise sharciyeedkan cusub ayaa sidoo kale xabsi dheer ku xukumaya ilaa 5 sano waxa loogu yeeray qofkii si ula kaca u xayeysiiya ama u taageera falalka LGBTQI+ la yiraahdo. Aqalka sanadka ee Faransiiskuna waxa uu aqbalay hindise sharciyeed dastuurka ku daraya xuquuqda haweenku ay u leeyihiin inay ilmaha iska soo tuuraan. Codkan ayaa lagu fulinayaa ballanqaad uu hore u qaaday madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron, isagoo ka jawaabaya xuquuqda haweenka oo dib loo celiyay dalka Mareykanka. Laakiin aqalka hoose ee Faransiiska oo National Assembly-ga la yiraahdo ayaa si aqlabiyad ku jirta waxa uu u ansixiyay hindisahan bishii Janaayo ee lasoo dhaafay. Mareykanka ayaa sii wada taageerada uu u muujinayo baaqyo lagu doonayo in xabad joojin laga hirgeliyo Gaza, iyadoo Mareykanku uu ku doodayo intaasi ay ka caawinayso in wax laga qabto cunto yarida ballaaran ee halkaasi ka jirta. Kolonyo gawaari cunto wada ayaa gaaray waqooyiga Gaza todobaadkan, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay muddo bil ah oo cunto gaarto dhulkan dhibaatada ballaaran ay soo wajahday, iyadoo qaramada midoobe ay sheegtay in 400,000 oo Falastiiniyiin ah ay hadda wajahayaan ama caluul. Australiana waxa ay askar dheeraada u diraysaa gobolka badda cas, iyadoo xuutiyiintu ay sii wadaan inay weerara ku qaadaan maraakiibta halkaasi maraysa. 6 askari oo dheeraada ayaa la geynayaa saldhiga halkaasi ku leeyihiin militariga UK iyo Mareykanka oo iyagu beegsanaya yoolal ku yaala Yemen. Dhanka hawadana magaalada Melbourne waa daruur iyo 25, magaalada Sydneyna qabow ayaa markaasi marka dambe isu bedelaya, inta badan waa cadceed iyo 36 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 cent oo lacagta Mareykanka ah.